Genesis 29 verse 1. Wayesesuka uJakobe wayezweni labantu basempumalanga. Verse 2. Wabheka nanko umthombo enhle. Nemihlamba emithathu yezimvu ilele ngakuwo, ngoba lo mthombo babephuzisa imihlambi. Itshe lalisemlonyeni womthombo lalilikhulu kakhulu. Verse 3. Kwabuthela khona imihlambi yonke, balisusa itshe emlonyeni womthombo, baphuzisa izimvu balibuyisela itshe emlonyeni womthombo endaweni yalo. Verse 4. UJakobe wathi kubo, bazalwane, nivelaphi na? Bathi, singabakwaHarana. Verse 5. Wayesethi kubo, niyamazi uLabani, indodana kaNahori na? Bathi, siyamazi. Verse 6. Wathi kubo, usahlezi kahle na? Bathi, uhlezi kahle. Nangu uRaheli indodakazi yakhe, uyeza nezimvu. Verse 7. Wathi, bheka kusesemini kakhulu, akusiso isikhathi sokuba zibuthwe izinkomo, phuzisani izimvu nihambe niziklabise. Verse 8. Base bethi, singekwenze lokho ingakabuthani imihlambi yonke, basuse itshe emlonyeni womthombo ikhona siyakuphuzisa izimvu. Verse 9. Esakhuluma nabo uRaheli wafika nezimvu zikayise ngokuba wayezalusa. Verse 10. Kwathi uJakobe ebona uRaheli indodakazi kaLabani ninalume nezimvu zikaLabani uninalume, uJakobe wasondela wasusa itshe emlonyeni womthombo waziphuzisa izimvu zikaLabani uninalume. Verse 11. UJakobe wamanga uRaheli, waphakamisa izwi lakhe, wakhala. Verse 12. UJakobe wayesemtshela uRaheli ukuthi, ungumfowabo kayise nokuthi uyindodana kaRebekha, wagijima watshela uyise. Verse 13. Kwathi uLabani esezwa indaba kaJakobe indodana kadadewabo, wagijima kuyomhlangabeza. Wamgona, wamanga, wamngenisa endlini yakhe, wayesetshela uLabani zonke lezi zinto. Verse 14. ULabani wathi kuye, impela uyithambo lami nenyama yami, wahlala kuye inyanga yonke. Verse 15. ULabani wayesethi kuJakobe, lokhu ngumfowethu, buza kungisebenzela, ngeze na ngitshele ukuthi umvuzo wakho uyakuba yini na. Verse 16. ULabani wayenamadodakazi amabili, igama lenkulu linguLeya, igama lencane linguRaheli. Verse 17. Amehlo kaLeya ayebuthakathaka, kepha uRaheli wayemuhle ngesimo ebukeka kahle. Verse 18. UJakobe wamthanda uRaheli, wathi, ngiza kusebenzela iminyaka yesikhombisa ngoRaheli, indodakazi yakho encane. Verse 19. Wayesethi uLabani, kuhle kuba ngimnike wena kunokuba mnike enye indoda, hlala kimi. Verse 20. UJakobe wayesesebenzela uRaheli iminyaka yesikhombisa, yayisemehlweni akhe njengezinsuku eziyingcosana nje, ngenxa kumthanda kwakhe. Verse 21. UJakobe wathi kuLabani, nginike umkami, ngokuba izinsuku zami seziphelile, ngize ngingene kuye. Verse 22. ULabani wabutha abantu bonke bakuleyo ndawo, wenza idili. Verse 23. Kepha kwathi kusihlwa, wathatha uLeya indodakazi yakhe, wamisa kuye, wangena kuye. Verse 24. ULabani wanika indodakazi yakhe uLeya incekukazi yakhe, uZilipha, abe incekukazi yakhe. Verse 25. Kwathi ekuseni bheka, kunguLeya wayesethi kuLabani, kuyini lokho kwenzile kimi na? Angikusebenzelanga ngoRaheli na? Ungikhohliseleni na? Verse 26. Wathi uLabani, akwenziwa njalo endaweni yakithi, ukuba kuganiswe omncane ngaphambi komkhulu. Verse 27. Qeda isonto lalona, sikuphe nomuye umsebenzi osaza kusebenza kimi eminye iminyaka eyisikhombisa. Verse 28. UJakobe wenze njalo, waqeda isonto lakhe, wamupha uRaheli indodakazi yakhe abe ngumkakhe. Verse 29. ULabani wanika indodakazi yakhe uRaheli incekukazi yakhe uBhiliha abe incekukazi yakhe. Verse 30. Wangena nakuye uRaheli, wamthanda uRaheli kakhulu kunoLeya, wayesesebenza kuye eminye iminyaka eyisikhombisa. Verse 31. UJehova ebona ukuthi uLeya uyazonda, wavula isizalo sakhe, kepha uRaheli wayeyinyumba. Verse 32. uLeya wakhulelwa, wazala indodana waqamba igama lango ukuthi uRubeni ngokuba wathi uJehova ubonile ukuhlupheka kwami manje umyeni wami uyakungithanda. Verse 33. Wabuye wakhulelwa wazala indodana wathi lokhu uJehova ezwe ukuthi ngiyazondwa ungiphile nalena futhi waqamba igama lango ukuthi uSimeyoni. Verse 34. Wabuye wakhulelwa wazala indodana wathi manje ngasikhathi umyeni wami uzanginamathela kimi ngokuba ngimzalela amadodana amathathu. Ngalokho waqamba igama layo ngokuthi uLevi. Verse 35. Wakhulela futhi wazala indodana wathi sengiyakumdumisa uJehova ngalokho waqamba igama layo ngokuthi uJuda, wayesekhawula ukuzala.